nitana wabona biruka jya ku ruhande guhamagara harya ngurashaka gukora igikwe nta giceri wapi wizeye inwererano gute ngusohoka na mukobwa ku ikofi yanjye ukamamagarira isheni ufite icyana cya danje kandi kirirwa mu tuvumo tw'iniga zanjye urashaka gukora igikwe nta gicera ahubwo ushaka guhena mu bakwe abavandimwe nimubyumva kimwe iyi misango yagushyushya mu mutwe sometimes n'ubundi karakubitwa gabanya ifembi reke kugukira igita abitabira igikwe sibo wambika impeta gahunda ni ukurya tukanakunegura aba bakema bajya banamufiningiza basangirira hamwe nawe ujya wisangiza babitangiza neza bazi uburyo asoza babitangiza aribwo uri gusoza dingida dingida baramukikira singida singida zivamo zinjira urawurasamye uri gutwerereza mu tuvumo baby bari kumusaraza gutusohokana n'icyana wabona biruka jya ku ruhande guhamagara harya ngurashaka gukora igikwe nta giceri wapi wizeye inwererano gute ngusohokana mukobwa ku ikofi yanjye ukamamagarira isheni ufite icyana cya danje kandi kirirwa mu tuvumo tw'iniga zanjye kwena 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 urabona biri nkabona ushaka gukwepa amafaranga y'ubu yabaye nka sida wukoze wati ufata credit nguze kwemeza inkumi ugatahira iminwa n'utugambo tw'ururimi kwishyura inzu ujya kwishyurira mu kagari muri karitsiye kwishyura bisaba ingumi yazanye isheni bagusigana biri kukwita mu mbebe bikwica mu bwonko uburi kiri medita danihiri agafone gasigaye rihani dingida dingida baramukikira singida singida zivamo zinjira urawurasamye bari kugukura mu tuvumo baby bari kumusaraza gutusohokana n'icyana wabona biruka jya ku ruhande guhamagara harya ngurashaka gukora igikwe nta giceri wapi wizeye inwererano gute ngusohokana mukobwa ku ikofi yanjye ukamamagarira isheni ufite icyana cya danje kandi kirirwa mu tuvumo tw'iniga zanjye
We tata.